Akachika kapalamenti akalondola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo katadde abatwala Ministry ya Tekinologiya w'ebyempuliziganya n'ebyamawulire ku nninga okwanja ebbaluwa ezabalagira okuggalawo yintaneeti mu kiseera ky'okulonda kwa bonna okwakaggwa. Kidiridde abaka akakiiko akabadde kakubirizibwa amyuka ssentebe waako era omubaka wa Mawogola South Gorethi Namugo okukunya abakulu okuva mu Ministry abakulembeddwa omuteeseteese omukulu Amina Zaawedde baleete ensonga ey'essimba eyagisaako yintaneeti mu kiseera ky'okulonda. Namugalazo bwennyamivu nti kati kafuuse kagenderere intaneeti okuggibwako mu kiseera ky'akalulu ng'embeera bw'etyo bwe yali okutandika n'aka 2016 kwosa n'akalulu ka 2021. Abakulu okuva Ministry ya Tekinologiya w'ebyempuliziganya babadde balabiseeko mu kakiiko okubaako bye battaanya ku birumira ebyalabikira mu alipoota eya Ssaabasabirizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Akakiiko kalagidde Ministry okukakwanga bbaluwa eyakalagira okuggyako kwosa okuzzaako intaneeti eno.